kabaruji meden le rezo ngaji yingo wongo kabaruji le rezo ngaji di ketine kabaruji di altiner fuf do sijo tamani
sakrabe ked ibe jamnyamle e modo midem altinere jeena lewru fevrier 2026 sambe kabaruji dimi jogoni om le rezo ngaji kikidi handere anni fina tawa miyan kanko be kanyu ha yambina ma yontere bittinde yoroso idu windi ele imadara yontere ke inande festival mum nodirta to mamala o yimbe hewbe woni garbe so hawri hen hello am tarik nyalom hande o mi jaham to haabe to fami kala to mahala borowi moki kani bonzon kay en ngata ngorobe dal famu do dido tarikiji sakra non sembe kaboroji dem joganam kiidi hande bismillah modo me hedade kawrtal nayoba yontere ke inande festival noddirta mamala yurusuto o katimme alam bittido le balde naye yimbe ujinaje ujinere teme didom yimbe yurbe le leedi amendi kanyu en wariso hawri e galdo festival landi be dum be kanyu en kayu mamala be noddirta be kolitidi wiida golleji kewdi woni ko be ngadi fewde e galdo festival kejjado am gondolo on do nukudo woni ali haydara wonko hebani en do majjum kede usman yal buli
yewtere mi ngankobe be noddire semen national di mamala fanda mudun yiri winde fina tawa mi ngankobe gollenyol anatawe le region ngaji kuchala segusan e sigaso de yambir wadde hikale ngendi gotiri gondi le di region ngaji gal kawrital naybal gadangal yoroso lategno be jidire dum woni ko holti wide musa ndaw o harjo humini be golleji mudun
don la semaine
comme ngon nerino wadde le de yontere fu min kebi wadde min puddire dum wadde joda hala do hal gulli nyawuji kewdi joni min dokki do safareji jande wadi do kabaru bembe ande fayottade to ndema min gaddi jonde do yirwere walde mamala le ndem walde min kolliti ko han daranede dabreji mawdi do amama min kolliti wide tilallaji kewdi ngodi kan di daranede hono irwininde emle meden
la langue locale
de weltare wodi ni du hawrube hen yoga mabbe kolliti wide yamberende wadi fabe beydura famu ko be tawri e mammiraabe mabbe e be darti e daranibe don joggina wadugol de yambere ko hey woni ko welika le ofina tawa hono bomi koltal fayottade dege degeji di mi yi bomi yogaji le de yambere ko waddum fu welika fu buri joda hala mo le mudun hebi famu sanne fayudo kabar le mel mi ngankobe tariki mudun wotinde wida yambere joberde yontere fina tawa mabbe ko hitande 2027 watte yangaso le region 100 wono ko ali haider hebi ni studio tamane iwde yoroso
yimbe la chafanna yom ngadobe witta witta ngartube kanyum en ka wadnama jande janginama jande golle nokko noddirta atile ecole kay godo hejo ko fana mudum yella bendo yimbe lana hebo wawde daranade hor mabbe yella be keba yerwinde no koltobe ngontodo fedne be noddirta organisation internationale pour les migrations le golidal hakune mudum e ministre kumani do malin ko be gombe jola kanyum landini dum kam ko demal bilingal e hebugol sikkar hitan 2025-2026 ka golleji mudum fuddi al kamsara joyi lewru fevrier bettindo le region siga le region segu ministre kumani do jago fayotto industrie usine ngaji kanyum ardino dido golleji ko buri toniji ujinaji temdere e noga e sikkar dum won ko doma le gollirgal ngal noddirta en sukala kaynye e sukala fewde e majjum Musa Al Hassan Diallo kanyum ka yewure nokul yogay to ngodo sikkaro mu inte siribala kany en be wala ana cercle nyono yella o mo anda hono golleji di wondi wordi yardi yella ko hebete ko ana wawi hebde yimbe le lewru korkana sukabe u nay teme didom kanyo yube nokkule to yimbe le igube wure jonde mu em kanyo en woni gadnabe mojjere alam no jitti lewru fevrier hitane 2026 do kama talki jippinirde nokkume noddirta koro gol odo golle ka sud meri wadle nokkuno sud meri ndu yi wadi yeso yimbe ardi on do nokku wadi nokku ardi do odo nokku radio koyna le lamu gaw kanyu yambini yiti mawru mudum noga e dido ba le dubi do noga e didi le nyaloma hande o do radio kanyu kan wada imadaraji yelana hontondira yimbe le gombe le on do nokku hay andinde tam wiide yiti mawru o do radio ka le mudum hokkugol diyam fa yotto wajuruji kanyu ko nande mudum wada ma yella jamande kanyu en kana heba hontondira le on do nokku yimbe le hewbe kanyu en woni ngarbe hawrude hemme le hakkun mabbe ana journaliste fa yotto technicien min kotiram to habbe jonka fami kala to mahala oro mokin mi dudirta kani bonson kany e ngata on do nokku o dido dido ndori kaydini le on do nokku ka wana ni tam wordi to mo holtidu be koltidu bi da fina tariki on do nokku ana mawni san fa keben famtare anni ko abdullahi gindo andan ko baruj bilide nedda ko gondo bankasi hebani en do majjum do fettango usman nyalibuli
enana laaji ɗi min keɓi mammiraɓe amen nde ƴiwruno le mandeeri dow laawol nde ɓe tampono sanne ɓe ngari ɓe jooɗi le orowe gooti ɓe tampi ɓe ɗon ɗi sanne ɓe annda fuu hoto ɓe keɓata ndiyam faɓɓe jara le on wattu wonno ko nowra yalti le ndiyam le luura orowe e laaji makka ka joori ndiyam dow maɓɓe nde mun himɓeɓe kunci koye muɓɓen ɓe tawi ndiyam ɗan dow orowe ki ƴiwri warde nde ɓe nabbi nden ɓe tawi nowra ka dow toon hokki ɓe ndiyam illa nde muɗum ko mamiraɓe men jotti kani bonzon fa warde hannden nowra an teddina le kaɗare ndi mammiraɓe amen ɓami aadi wiide mbarata nowra kasen fa ɗo gonɗen joni ɗo min jaɓata nowra ware sini koɗɗo du wari wi waran nowra mbiyan ɗum patti wonaɗo amen ɗo kay sini ana yiɗi warde nowra yalta le kaɗare ndi ya waɗa waɗon nokku goɗɗo wonaɗo amen ɗo kay ɗum saabi himɓe ana teddina nowra kani bon zone ɗo oroje du ana teddine kulle na dabaji kewɗi teddinte ɗum woni ko mbawmo wiide on joni dow kabawl nowra saabi heɗum teddinirte fa
joni
min jowti om sanne heɗade hejoji amen ɗi mi allah hulle wakkati goɗɗo